Un gollea.
BFM, you know. We back with my boss again. We back. Ile momba namba ya simu akanambia sina jinsi ya kumapproach, nikamuliza jina kwa maringo na mada akanambia tina ya pongozi nyeusi asili yake ya kichina, mtoto mzuri alivumbika yani uwezi pima, pakwa tamani uwe naye yani siku nzima, aliyomakinika kuna mamba kwa utu zima, ukiwa naye hutamani nyotake kuzima. Figa namba nane, macho ndo ziseme, sauti na tabia paka niwe naye, she's so beautiful, one of a kind, hata nikimposa najua nitakuwa mashakani. Basi songa baby nipe, ukiwa nami kila pesa tucheze, mana sitaki mwingine ilani, mana bila we najua Basi songa baby nipe me, ukiwa karibu tucheze mana sitaki mwingine ilani, mana najua bila we nita Sipendi kuwa msaliti, and I got tell fuck, nishapata huyu binti, nimemweka kwa hat, kamwe siezi mhat, I know this so smart, let me call her sweetheart. Hata wenye rongumu zaidi ya ile ya Usama, pia na wako humu kwa mapenzi wanazama, wanajua penzi tamu kosa lina wa umma, wanataka kuduma mbalo halitozima. My shining star, wendo unanifaa, sitaki mwingine mana ni wazi tamkata, you got everything that I kill, get myself, no mana every person nataka ni we nawe mama. Basi songa baby unipe, ukiwa nami kila place tucheze, mana sitaki mwingine ilani, mana bila we najua. Basi songa baby unipe me, ukiwa karibu tucheze, mana sitaki mwingine ilani, mana najua bila we nita
Kiapo, sita onja sali ni kutupe kando mama.
Nimeziba macho, najeki kwa side wengine hawapo mama.
Nakuitaji uwe mwangu mpenzi, kumana nakuimba kwenye hizi tenzi. Una nafoimba poesia, unyesha jinsi gani